Jobutanga, Jigiri, Batore, Dore, Tripusi, Yotinamilo, Chamisa, Raka win on my election 2023. She looked at us, say she. She looked at her, Apana, Tifinapari, after a guided Zaga, Espolo, Zimbabwe. Mukona, how it would Zinda, my MP, Amakazarta. Zano, it would Zinda, Matanzura, Amakazarta. Chinanga, Zano, it's a potato. Zando, I don't know two things by the parliament. Vakarat was a car, put it 20 kilometers, Tiracha Misa, Vakarata Sharam and my election. Vakarna Slimitsindo, Zano Sakari, Ikarambati, Racha Misa, the Kino Moshi. People see us all, preachers, the good Zindama MP, the good Zindama Tanzu, Atasa Dolava, Mira Zila, could triple C, Nikarose, Yata Wina Mastra, Yoyu Pondra, all the open opportunities throughout the country. Zano asifaraisho so. Asipatara hapa. Wane Zimbabwe. Yangu yebuti. Shakwana. Sokwanile. Enough is enough.
Saka vashimaya.
Zano iti zingwa mpale ya meni.
Saka vashimaya. Munuti iku wa tsigiri renyu.
Wakiu taura kwa tsi. Ranoa yu ma citizens. Efe. E Zimbabwe. Na chende cheze. Voti yao. Ma citizens. Efe. E Zimbabwe. Arasani kwe gachi. Urumende ze zami. Chikijisa, vanuwawa watafaru kwa zaba chino wa miri ya kumare pala wengi. Chikijisa, vanuwawa watafaru kwa zaba chino wa miri ya kumakandula. Ya mbuwe kutisakwana, acharambi tukapeta mawoko, enough is enough. Tukuna kulamba, chini kutuwane zanu kie.
Zilo, mulona kutuwati giri watore danu ripi apa wa chibaya.
Kati giri wano chende kwa kura tijiri ya mbuka ino. Yo, tumizane mtemo nika, section 51, ino tumedone Zimbabwe, rano alipari zira. Ule kutari zira, isi mwosha, isi nisi ui, nika ino ndiye edu, isi nika ye zanu, isi nika ye wano ye Zimbabwe.
Inuni, zilo, mchata sei, lenya ya yoku kikwiza mwezu urku ya uyu.
Chinya ya kata kutongo hai, chichika kutia kumakarete mwosha, mwono rezila mkoma, chinya ya kwa kita, ili pa mtemo ino bumizwa, mkande maapila, mtongo ino apiwa, ino sene kwa paruchi. Chakando, ya sinu kutora, chiru gati ya sarozo, kwese kuzimbo 23, zima kanzura, zima MP, ene kibuzo kukwiza, mswa kini februwa. Chakave, sura katere, nazi, utaewa, musanga, papila, asipa, suru pa ishozo, chino sene kwa tora kwa nda ita kura jira cha hiko kutu aa izati shidini nika yedu mbebi nika haitiri nika ya mnandapa haitiri nika ya zanu haitiri nika yema tinamasi inike ilan shakari gairi kini jidimu chirikuwa kina sakabuda kwa hiko endeja kila nyodu jira uti sakabuda ya zoso zoose ni kwa faruki zoo chirikuwa gabili ya zaruti ito chetua musuwa kiri februa wale Zimbabwe pepe kwa wata pichipo na MP wago pepe kwa wata pichipo makando wago Sisi kwa mtemo wati jisiwa. Ye zani zani niku sita. Hakuna umu mnaru sita.